Sao nataka kusema nini? Kwani kitu gani? Hey bwana we, kitu gani? Sao nataka kusema nini? Kwani kitu gani? Hey bwana we, kitu gani? Sao nataka kusema nini? Kwani kitu gani? Kitu gani? Hey bwana we, kitu gani? Sao nataka kusema nini? Kitu gani? Hey bwana we, kitu gani? Sao nataka
kusema nini? Tangu nimeanza kufanya majabu kwa beat na bars, napeleka Mars, I'm popping on different angles, tisha miguu kwenye pengo, hii ndo sababu wanahisi na shusha mijengo. I'm in a club with a bang, show me respect and I show you respect every time that we get in, I better be sweeter than mangoes. Yeah, activated my swag, I've keep it, I don't brag, and I'm all about my bag. That's the only I'm sad, I took it from left to right, you call me the best to write. You guys on a dream and pull up a team and pull up a scene so we can get to it right. Everything kimekuwa loco, calling everybody kama Rocco. Kuna nini kwenye hili soko? Bwana nikimbiza ni moko. He did it again, again, again. I wanna see more that I'm feeling the pain. I see na kinyongo ni puja la chain.
Kwani kitu gani? Hey bwana we, kitu gani? Sao nataka kusema nini? Kwani kitu gani? Hey bwana we, kitu gani? Sao nataka kusema nini? Kwani kitu gani? Hey bwana we, kitu gani? Sao nataka kusema nini? Kitu gani? Hey bwana we, kitu gani? Sao nataka kusema nini?
Take a freak of sound.